libhayibheli lebantfwana liletha naku
ngasikhathi uNkulunkulu adala konke ibhalwe ngu Edward Hughes ifundwa ngu Ludwig Galada
sifumaneka ku www.bibleforchildren.org
sidalwe ngobani Livi noba incwadi yebungcwele ngiyo lasitshela kabanti kuthi kubandilula kwacanjani endula uNkulunkulu wadala indzodza yekucala wabitha ngekuthi nguAdam uNkulunkulu wambumba ngelomhlabathi wamphefumuleta emakhatheni achwe umoya wekuphila umuntu waba kanjalo umphefumulo lopholako uma uNkulunkulu asengako bombi Adam wadala umhlaba wawungcwalisa ngato tonte tintho lenhle naleti mangalisako ngeluhlwi lakhona wadala lintsaba timbale netinhlahla tinyoni tinhlathi taselwandle kanye netilwanyana tonke letinwabulukakho ekucaleni uNkulunkulu esengakadali tulutho bekuthe bekukhona ngaphandle kwakhe bekungena abantu noma tintho titse bekuthe lutho lebe yehla yenyuka kungena langa lakusasa noma layitolo bekuna uNkulunkulu kuphela nawase ucalu amsebenti ekucaleni uNkulunkulu wadala lizulu nemhlaba umhlaba kwakuli hlane lalingeka nalutho kwabubumnyama wase uNkulunkulu uthi makube nelukhanya kwaba khona kukhanya uNkulunkulu wase uhlukanisa kukhanya nebumnyama wabita kukhanya ngekuthi imini bese bumnyama wabubita ngekuthi busuku kwaba kuhlwa nekusalusuku lwakucala ngelilanga lesibili uNkulunkulu wathi emanti laphasi kwelizulu akagelethe ndawo was nyewase uwabida ngekuthi ngemanti aselwandle ngelilanga lesithathu uNkulunkulu wathi umhlaba awuvete tjani kwaba njalo uNkulunkulu waphindza wathi akuvele tjani timbale kanye netihlahla letitselako kwaba njalo kwaba kuhlwa nekusa kwelilanga lesithathu wase udala lilanga tinkanyeti tabatinyeti kakhulu kangangobe tangabaleki kwaba kuhlwa nekusa kwelilanga lesine emva kwalokho wadala tonte tinthobe letimfihli kanye netilwane tonte letiphilako letamphako emanti angcwala tone netinhlobo tato netinyobe netinyoni tonte netinyemaphiko netinhlobo tato kwaba kuhlwa kwaba kusa kwelilanga lesihlanu uNkulunkulu wase uthi umhlaba asale uvete tilwane letiphilato sonke silwane savelayo tikhomo netilwanyane letinwabulukato kanye netindlovu tavela lonke luhlobo lwesilwane lwabakhona ngekudalwa nguNkulunkulu kwaba kuhlwa kwaba kusa kwelilanga lesithupha ngelilanga lesithupha uNkulunkulu wenta into lemcoka kakhulu umhlaba wase ulenze umuntu yonke kwase kuthena wase uthi asende bantu ngemfanekiwo wethu konke kwase kuthena khase kuba ngulapho te wadala umuntu ngemfanekiso wakhe. Unkulunkulu wathi ku-Adam, ndlani konke lokufisile lansimini yase-Edeni. Kopha ungadli kulesi sihlandla selawuti lokuhle nalokubi ngobe waze wodla khona utakufa nekufa. Akusiko lokuhle kuthi umuntu ahle yedwa. Kwaso uNkulunkulu wabona kuthi kunone ente umuntu lofana naye. Unkulunkulu wase uletha tonte letilwane netinyoni tizulu ku-Adam. Adam watipha emagama kufana te abe inzanza lehlakaniphile ngekwanta lokhu. Kepha ngekubanjalo akamtholelanga umsiti lo njengaye. Unkulunkulu wabona kungcono ameyisele buthongo lobukhulu. Walala wase ususa wathatha olunye lwitimbambo takhe wavala ngenyama wakha umuntu wesifazane ngalelo bambo bekasilelithethe lowesifazane uNkulunkulu bese kamdalile abeke nale kakhulu ukuthi vele abelubambo lwami Adam. Simakadze wadzala konke ngemalanga lasithupha wabese uNkulunkulu ubusisa lelanga lesikhombisa walenta lelanga lekuphumla. Engadzeni yase-Edeni Adam nelibambo lwakhe Eva beba nonthokotho lephelele bemhlonipha uNkulunkulu. uNkulunkulu abe inkosi yabo, angumnikati wentinto tonke futhi engumngane wabo. Ngasikhathi uNkulunkulu adala bonke,
indzaba levela emavini kaNkulunkulu liBhayibhile, itholakala kuGenesisi enye yokuma kweyesibili.
uNkulunkulu uyati kuthi sitendile tinto letimbi futhi sijeziswe saloko kufa. uNkulunkulu usithanda kakhulu kungako wathumela indodana yakhe lenguJesu ukuthi itofa esiphambanweni ifele donotethu. Jesu wavuka ekufeni wabuyela emuva ekhayizulwini. Nyalo uNkulunkulu sekangisicolela donotethu. Mangabe ufuna kucuka etonweni takho yisho lokhu kuNkulunkulu. uNkulunkulu lothandzekayo uyaphila futhi. Ngicela ungene empilweni yami ungitsetselele tonotami kuze ngitoba nempilo lesha nyalo. Ngiphinze ngibe nawe ngunaphakade. Ngisithe ngiphikele njengomntwana wakho makube njalo. Funza leBhayibhele ukulume naNkulunkulu ngawo onke emalanga.